Rico Beats, Mr. 808.
The teen, can I roll? Blunder, what? The teen,
can I roll?
Blunder, what? Toto Hadija. Nilienda date, wacha tu na manzi psycho, fiatu kadem kalikuwa kanasumbua, nikajua kakadem siku moja kataniwa. Nikapata mwingine mali safi, lakini alikuwa na baby daddy. Mtoto wake akaanza kunita daddy, baby daddy, tulishika na mashati. Nikapata mwingine na mahaga, alikuja kejani kuchapana. Uodem alikuwa na shtua, tuki make love alikuwa na bonda sura. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Kanairo dating blanda, nilienda date risky. Dem alikuwa nalewa whiskey kidogo, akaanza kunita baby, umenijua 2 hours. Unaye manze ya pindi vako zangu, anataka nichore mamurio wangu, anataka nichore ongwelo yangu, ni aende ili nibaki peke yangu. Unaye akisikia sauti ya madem nyashinde akisema sema I love you, sema I love you, nasikia madem hapo sema I love you. Nimetafuta kila choma, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Wewe. Nimetafuta kila chom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Kanairo dating blanda, mara mwisho mi kwenda date demali nisho, I have a lot of guy friends. Kidogo mahag, akiona chali mahaga iwezi. Minataka penka mimi, anapenda reggae ka mimi, anapenda genge ka mimi, simple living ka mimi. Minataka tu mdenge, uleta ni ride ka senge. Ka unafikiria ni wewe ni DM IG meja genge. Nimetafuta kila chuom, nimetafuta kila rima, natafuta mdenge. Can I rotate in blunder? No majo.
Unaenda?
Naenda kwetu.
Ni nini mbaya? Unaenda wapi?
Umeshinda kuapana mazilei kuizaka.
Mazilei nilikuwa kwa restaurant. Hapana, nisikize, nilikuwa kwa restaurant na mademu walikuwa na celebrate birthday. Ulisikia makelele wakicelebrate.
Okay, celebrate nao upate tayari.
Na kuongea kweli mazee, nini? Tudi nani tuongee? Sijani tuongee nini? Tuongee. Kwa kuvapi?
Wewe unaendelea.
Hapana.
Aje sasa
mazee. Hapana, unaenda wapi sasa? Teki, unaenda.
Hapana, nimekuja.
What's up,